5-6 in a new style. Brother Giz again, I'll be your labi. Let's go to Bakuwe here.
Kunzi yanje, yona kunziru wa mubandi wona. Omuseji yona, kakuna tine mukubusa busa. Oh my baby wanje, ningenda kundi mpaka mpaka. Avataru kutona chiva nige onanana. Yeah, 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 yeah.
My baby, tena anka nanko, teko asa kwa asa. Rukuna kajika ni nchimbanya abulavisha ni kamada. Ukunda yinku ni rei no mateka. Niteka jakamero mparamenta Uganda. Marafika neti meriting, ajo jirosta inquisitive. Acho kuna thin offside. Yekazu chikoyo na official, stengi chiri za kutuala mbazire banja. Awalaturia baka shemire kwa baka tukorene baka atari mkurinda. Baka tureza mchishagona no feeling. Aende kutuala mkambile abulavisha ni kamada. Nakunda bi hane munu ni nkomu niga. Na kora bio na ali nkomu sama. Nakatarika kurukuta for nose. East, south to west.
Kunda, nanyi mkunde my baby.
Uzima mkunda my baby.
Kunda, nanyi mkunde my daddy.
Uzima mkunda my daddy.
Kunda, nanyi mkunde my baby.
Uzima mkunda my baby daddy.
Nanyi mkunde my daddy. Yeah, my baby ni wewe kanya mnejeri. Una kunzire in this face of the world. Nikure wa shamiru wa kukubota ruhu. Turutubura kukubota ruhu. Mutima gure miziga ya rav. Noteza mashanyarazi ondumuro munda. Nunyesha kwa muru. Kukure wa shagame yesibaka. Munguruze kwa hati mbira chimo mfiriku. Shakuwa na kugino ngarize mirjibega. Oteku mchifuba cha wamare menda chikina. Ongamire na rotu gamba tuarava honi nterera. Yeah, my baby no mundiru warubu kushachi. Wechature that you love me ahoni nterera.
Nanyi mkunde my baby.
Uzima mkunda my baby. Nanyi mkunde my daddy.
Uzima mkunda my daddy.
Nanyi mkunde my baby.
Uzima mkunda my baby daddy.
Nanyi mkunde my daddy.
Mabebe ni unakoziru msage from the ghetto body. Tibia police bondi. Neza kundu wa sema teka kumoto nzigodi. Kwa wakuna wa thonjiri road godi. Duchirabu na rugaba. Kukuna kunzari neza kukurwa nerira. Neza kwasa uri nchuna kura tine cha kukikao. Wurika kujo kaba chai na wameri kaba kwa ya neza kukakosa. Areto yichindi master. Kungu fundi sinia wingi chundi kira. Yumbu ndi sena epe ngumi ndi badu. Mujiri ndi wakanda hakuni ndi fighter. So mabebe chuta materere. Neza kukunda neza kukurwa nerira. Ayo protecti ene badu kwa nisho. From the roots of Almighty God. So my baby love me, nanga will love you too, too, too.
Kunda, nanyi mkunde my baby.
Uzima mkunda my baby.
Kunda, nanyi mkunde my daddy.
Uzima mkunda my daddy.
Kunda, nanyi mkunde my baby.
Uzima mkunda my baby daddy.
Nanyi mkunde my daddy.
Kero ni 256 Brani Giz again, I'll be your producer. Yeah man, tuchukube tuweleze guanga yafe. Gandhi video.